manzi yangu na kuburo kuna kabinti kana view sana snapu yangu na kaburo kuna mtu anajua sana maisha yangu na kuburo kuna mwingine anataja sana jina langu na kuburo na wale msopenda maisha yangu na waburo mbona silali kwenu na lala kongu na waburo matatizo yenu mnataka yawe yangu na waburo chenu kiwa chenu chakwangu changu. Again.